Maua Sama. Mama Fololo.
Fololo.
Sauti inatoka mawinguni.
Nani kama nyoshi jamani?
Hakuna.
Ni pepe zila kikoloni. Oh bwana, kwa vituko vyako babae, mina chekai. Waniposha umesha chota. Yeah, the showman.
Soka usimalize maneno, katafuna vitendo, mutu musima adawa. Watu kama sisi, tunajua kudumia. Fololo,
wenige baba, wenige, wenige pezi lakize.
Mawa,
wenige, wenige,
Fololo,
wenige nipeni kule.
Nyuka Point Town, Nyosh Elisadat, Mawa Sama, Fololo, Yumbele Mango.
Tukitoka out, tinga suti ya chuma mkorogo. Mwana watatu koma, marashi ya gongo. Papa Mobimba,
Papa Mobimba, kitoko makasi.
Ninacho kupendea mapepe hauna. Kinita danga wendo na nichuna. Kileta chanda ni pikie nguna. Natomboli mabako, nandimio. Nakoyo kela moto tena koma avegle.
Nimesha sanda, nimekubali. Siambiliki sioni.
Balola loketo, bina malembe. Pole mbateo, bina makasi.
Kini bakata, nacheze ya sharu. Nami bado nata, kumbani misulubu.
Chuchuma,
mabegani, kiunoni, paka chini, paka chini.
Computer the drama.
Chuchuma, 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 chuchuma,
chuchuma, chuchuma,
chuchuma, chuchuma, chuchuma, chuchuma.
Kitoko makasi, Fololo chuchuma.